Eterbala, baby. This is the number one classic. With my own boy, Robbie Vine. Life is blind, life is crazy, baby. Yeah, but money. Yaga.
Ana sura, ana shepu. Amezidi namba kesabu. Basi baby nawe, sijafanya npagawe. Ukanishusha kawe, wabea wanizodoe. Baby nawe, kama manka na masawe. Mbali situpae, hadi watu shangae.
That's when I'm beginning to fall in love. I'm beginning to fall in love. And that's why I'm beginning to fall in love. I'm beginning to fall in love.
You got money before in love.
And that's why I'm beginning to fall in love.
Mahaba unaiza sema tanga. Sweet chocolate panga. Chumba cha moyo wako nimepanga. Nimepanga. Penzi lako sukari guru. Mapa yako ya nizuru. Nikiwa nawe niko huru mpenzi. Nipende uwe huru. Penzi letu lingae nuru. Mapa ya we msuru mpenzi. Basi baby nawe, usijafanya nipagawe. Ukanishusha kawe. Wambea wanizodoe. Baby nawe, kama manka na masawe. Mbali situpae, adi watu shangae.
And that's why I'm beginning to fall in
love, baby. Oh,
I'm beginning to fall in
love, baby, baby.
And that's why I'm beginning to fall in love.
That's why
I'm beginning to fall in love.